I strike on this one. Great guy. Talent is good.
Simon the beat.
Bali wabata cha danger. Wabata tira konta la danger. Etulie no tutuza meza. Sayimanti ya kubye banga. Fetulina rayito kuchakala. Fetulina rayito kusanyuka. Tuwefi watu kola tuwa mkwelu nyaso. Tuwefi watu kuna tulino sanyuka. Wama tuzine vya chama. Jina tuzine mubya fe vya chama. Wama tuzine vya chama. Toba gamba vali vya fe vya chama. Wama tuzine vya chama. Tuzine mubya fe vya chama. Wama tuzine vya chama. Toba busa vali vya fe vya chama. Tuta tukwata kote tuwi kwata kwa. Na watatuwela kote tubabanga kwa. Ya chakala mchima nyetife tuwa itaka. Ya kaloka kasa kale tuweli jeko. DJ Tony Gasiki, Tony Gwa, Baby Ngotu Nuzandari, Simani Vikubye Kongere Biri, Chituri Chichirio, Chire Kakubari, Fumita Mutaka, Titori Nasanyi, Jagala Posting 5, Jawa Negative 5, Wanda Wireless Tune, Nova Wire Sam Tune, Wani Nice Lady with a Biggest Body, Jagala Kabebya, Kakina Kubabyo, Nia, Sasura Nkujitana Shubi, Jimane Wobula, You Kill Somebody, Jimane Wobula, You Kill Somebody. Tuzine vya chama, jina tuzine mubya fe vya chama. Wama, tuzine vya chama, toba gamba vali vya fe vya chama. Wama, tuzine vya chama, tuzine mubya fe vya chama. Wama, tuzine vya chama, toba busa vali vya fe vya chama. Sula mpidongo, sula mkumpite tuwaza musango. Sikola woze ndiamuline nyamurambo. Wabani mubala mubasa sula bigambo. Mashke ika dadi kuwanted ya nari. Kukina funa yo somebody. Mufune yongeza tujizine ndodi. Yongeza kukula putukula badi. Chakala turinyike miviri sawa ya chikiri. Tatunula bali weita yo mchikiri. Tuzine vya chama. Jina tuzine mubya fe vya chama. Wama tuzine vya chama. Toba gamba vali vya fe vya chama. Wama tuzine vya chama. Tuzine mubya fe vya chama. Wama tuzine vya chama. Toba busa vali vya fe vya chama. Jeli jeli zina vya chama. Rama sama zine vya chama. Tomudi Uganda vya chama. Kwe na weti menke vya chama. Zepa shika yika kuye vya chama.